Ezulwini ngicabanga ngawe ebusuku nasemini, baby uthando lwakho banzi lujulile, sibonga umdali mandla onke usonini nanini.
I'm gonna make it.